Jesus said,
Bwana Yesu alisema,
it is meant to be hidden.
Yakuwa imekusudiwa kuwa fiche.
Because his disciples did this.
Manake wanafunzi wake walifanya hivi.
They saw the type of gospel he was preaching.
Waliona aina ya injili aliyokuwa anahubiri.
And they came to him and said,
na wakamjia na kusema,
this is a difficult gospel.
Hii ni injili ngumu.
You preach it like this.
Unaihubiri namna hii.
And you are rebuking these people.
Na unawakemea watu hawa.
And then you are speaking to them in parables.
Na halafu unawazungumzia katika mafumbo.
They don't understand you.
Hawakuelewi.
What type of ministry is this?
Je, kwani hii ni huduma ya namna gani?
So the disciples came to protest.
Na kwa hivyo wanafunzi walikuja kuteta.
They say we want to resign.
Wakasema kwamba tunataka kujiuzulu.
But the answer he gave them,
lakini jibu alilowapatia,
is what destroyed them most.
Dilo lile liliwaharibu zaidi.
Because he told them,
manake aliwaambia,
it is meant to be hidden.
Imekusudiwa kuwa fiche.
And only to they that shall seek,
na ni kwa wale tu watakaotafuta,
shall it be revealed.
Kwao itafunuliwa.
At one point he told them,
wakati mmoja akawaambia,
because they came and said,
manake walikuja na kusema,
are only a few people going to get saved this time that you have come?
Je, wakati huu ulipokuja ni watu wachache tu watakaookolewa?
Because of the way you are preaching it.
Kwa sababu ya vile unaihubiri.
You are rebuking them.
Unawakemea.
You are very harsh on sin.
Wewe ni mkali kabisa kwa dhambi.
This is not right.
Hii si sawa.
And then the Lord said,
na kisha Bwana akasema,
you stop asking many questions.
Ninyi wacheni kuuliza maswali mengi.
You enter through the narrow door before it closes.
Wewe ingia katika mlango mwebamba kabla ufungwe.
You just enter through the narrow door before it closes.
Wewe ingia tu kupitia mlango mwebamba kabla ukafungwe.